lingo. Aliense aliponka zake, ena wao akusaka be wanga nda beza hiwe. Inde aliense alindimtima, sikuomo wanga wa ufewe taudali wa umakale kale kwa zo unariense alindimuai. Obeza wachikondi kuma Zomwe ndi mati matafu challengesi Paine ndeka ndiri singo Ndikuzi wona tiku sova Tika tengana Girl, I already told you I already told you, baby Alienze, alindi wake Wangandi iwe mukuona kwanga Chofoka, chofuna woman Amulimbite moyo uno Ndipo aliense wa mamuna Ndani safuna Kuita nidwa bambo aujeni Amuna uje Ndipo aliense sina lake Is on the list Yodale tiba Ndimulungu Pam dan dan ta Koma mdali to inasunga bwere Poka poka Ukwanirite maua mulungu
Tiuze, tiuze, tiuze
Of course, wapeza nkazi Wapeza chintu cha wino Dipo mulengi ya mukongera And I have found my baby Baby, I already told you
music.com.